بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيل كسو دواده ورقه بين مرهديه وجوهر فضبدا اد كو دغيسن دونتان نو waxaa kamid ah gudoomiyaha ee maareynta musiibooyinka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa gurmadka loo fidinayo dadku abaaruhu saameeyeen wasiir dowlad wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo deeqashina gaarsii qaar kamid ah danyarta ku nool degmada Xudur taliska booliska gobolka Gedo iyo maamulka degmada Garbaharay oo kulanka yeeshay xaaladda magaaladaasi looga hadlayay amniga iyo abaaraha qaar kamid ah dhalinyarada ku shaqeysata bajajka oo xirnaa dawladda oo la sii daayay
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay
warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ay idin diyaarisay waxa kamid ah 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxaan laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Sidigistaal waxa ay qodobada warkii Habeenimo Radio oo Jawhar idin haya kuudu ugu door karoon haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafaysan waa Habeenimo Sabti ah aadna soo galay 14/3 sanadka 2020 gudoomiyaha ay maareeynta musiibooyinka qaranka iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa gurmadka loo fidinayo dadka u nugul abaaraha ana Soomaaliya Muqdisho ka soo diray
gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sotma mudane Maxamuud Macalin Cabdulla ayaa xarunta hay'adda ku qaabilay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo ku xogeynka ergeyay gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaa howlaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ee horumarinta iyo arrimaha bini'aadamnimada Mr. George Conway kulanka labada dhinac ayaa diirada lagu saaray xaaladaha abaareed ee dalka ka jira iyo sidii loo xoojin lahaa gurmad loo fidinayo dadku nugul ee saameysay abaaruhu kulanka kadib labada dhinac ayaa qabtay shir jiraayid oo wadajir ah kaasoo ay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyay abaaraha dalka iyo dadaalada socda ee lagu taageerayo dadka ay saameeyeen abaarahaasi wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in loo baahan yahay midnimo iyo wadajir si buu yiri looga gudbo xaaladaha abaareed ee dalka ka jira isagoo xusay in qaramada midoobay ay sii wadi doonto garab istaaga shacabka Soomaaliyeed ee xilligan wajahaya xaaladaha bini'aadnimo sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la helo dhaqaale si loo xoojiyo howlaha gurmadka bini'aadnimada isagoo xusay in qaabkii gargaarka caalamiga loo bixin jiray uu isbedelay 18 bilood ee lasoo dhaafay gaar ahaan dhinaca deeqbixiyaasha
I'd like to thank you and the members of your team for a very informative briefing on the current humanitarian situation in Somalia and the efforts that SODMA others in the Somali government and other Somali citizens are making to try to respond to the very worrying drought conditions in the country at this critical time. I first of all want to underscore what we assured you in that meeting, which is that the United Nations remains a steadfast partner of SODMA, the Somali government and people, United Nations humanitarian agencies, coordinated by the Office of the Coordinator for Humanitarian Affairs, and led by the Deputy SRSG Resident Coordinator, Humanitarian Coordinator. All of those UN entities are continuing to work alongside SODMA and other government agencies to advocate for additional resources and to ensure the most effective and efficient implementation of humanitarian response in order to address the urgent needs of the people. We also had the opportunity in this meeting to review the reality that the previous humanitarian response model has changed just in the last 18 months. And that a previous model that relied very heavily on large-scale traditional donor assistance is increasingly changing. And it will become more and more important for national governments themselves to play a leadership role in coordinating among a mix of donors, traditional and non-traditional, with the private sector, with individual communities, importantly with the diaspora, to ensure that a mix of responses can be made available to help those people in need. And I commended the commissioner, other members of his team, for their leadership, their innovation, and their creativity in trying to mobilize additional support and find further ways to assist Somalis in need. But finally, I want to underscore that ultimately this is a challenge not just for donors, not just for UN agencies, not just for the Somali government and SODMA, but it is a time when the needs really require that Somali citizens themselves step forward to support their brothers, their sisters, their family members, their communities in this time of need. New approaches are required. This is going to be a Somali-led response, and we appeal to Somali citizens to step up yet further to respond. Meanwhile, the United Nations will remain your close partners, and we look forward to continuing to work with you in addressing these urgent requirements. Once again, my thanks to you, Commissioner, and members of your team.
ugu dambeyntii guddoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya ee SOTMA mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa u mahadceliyey James Swan booqashadiisa isagoo xusay in abaaruhu ay ku sii fidayaan gobollo badan oo dalka, isla markaana waxa uu baaq adag u diray shacabka Soomaaliyeed ee ganacsada, isagoo ugu baaqay inay door muhiima ka qaataan gurmadka dadka ay saameeyeen abaaraha dalka ka jira.
Waan ku faraxsan runtii inay ragga noo yimaadaan oo Swan uu hogaaminayo. Taban waxay noogu yimaadeen xaaladda dal ka jirto. Waad ogtihiin oo abaarihii meel xun ayay marayaan. Dabcan wixii lacag la heli jirana aad bay yartahay iyo meelihii wax laga heli jiray. Dabcan waxay noogu yimaadeen niyad wanaag iyo runtii inay nagu dhiirigeliyaan shaqada aan hayno, iyo dabcan in Soomaalidu ay ama ha joogto dalka ama dibadda ha joogtee ay runtii ay isku tashato oo runtii shaqooyin badan qabato. Dabcan waxaan uga mahadcelinaynaa Bangiga Adduunka iyo dowladaha Yurub oo iyagu dhaqaale ku yaboohay, dhaqaalahaasoo rabno laftikeeda sidii laisula maamuli lahaa oo annaga iyo UN-ka iyo aan isula maamuli lahayn, iyo sidii dabcan meelaha ugu daran loogu isticmaali lahaa. Laakiin overall waxa ugu muhiimsan waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed iyadoo ganacsatadeeda iyo waxba adeegsanayso aan runtii isku tashano. Dabcan waxay aad iyo aad ugu dheeraadeen ammaanta dowladda Soomaaliya, khaasatan hay-adda SODMA iyo siday u xiriirinayso arrimaha gargaarka iyo howlaha socda. Laakiin waxaa laga doonayaa inaan runtii wada shaqayn xoogan yeelano. Dhaqaalahaas hadda lagu yaboohana sidii aan qorshe wada midaysan uga yeelan lahayn ayaan ka wada hadalnay. Dabcan waxay ugu mahadcelinayeen ganacsada Soomaaliyeed oo dabcan shirkadaha waaweyn Hormuud iyo shirkadaha karantoodna inay ku daysadaan oo dabcan aan qacamaha isqabsano. Xaalad dalku way sii adkaanaysaa, way wax kasta way qaaliyoobeen oo runtii dowladda Soomaaliya macnaha kale marka hore haddii xaaladdu ay ahayd abaar, hadda waxaa ku tirsantay dhibaatada ka socota bariga dhexe oo runtii iyadana maciishadii kor u dhigtay. Marka runtii walwalkaasi noogu yimaadeen aad iyo aad u mahadsan yahay.
Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool degmada Xudure. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa Xudur ka soo diray.
Maalmo kooban ay ka harsan yihiin bisha barakeysan ee Ramadaan, magaalada Xudure waxaa deeq raashin 4 ah loogu qaybiyay qoysas ka mid ah dadna yarta ku nool magaalada Xudure. Deeqda 4ka waxaa la baxday wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Nuura Mustafa oo deegaan ahaan kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Danyarta deeqda raashinka ka faa'iideysatay ayaa isugu jirtay waayeel, dadka baahiyaha gaarka qaba iyo barakacyaal. Qoysaska waxaa lagu doonsiiyey raashin noocyadiisa kala duwan sida bariis, bur, timir iyo saliid. Inkastoo qoysaska la siiyey deeqdan baahiyahooda 4ka daboolaysa, haddana dhinaca kale kumanaan kasoo barakacay abaarta ayaa ku nool xeryaha barakacyaalka ku yaala duleedka magaalada Xudure, kuwaas oo u baahan in loo gurmado. Qoysaska qaar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay ku soo aaday xilli adag oo ay u baahnaayeen, waxayna uga mahadceliyeen wasiiradda Nuura Mustafa.
aan indirkaan dad eedeedan faylat sadaq ilaahay tiin kuwel ilaahay khair ka sii walaalkeen duayni ilaahay bal khair qab ka sii bal khair qab ilaahay ka sii aqaran ilaahay sadaq keen kuwel
alxamdulillaah intii magowtii ii yiri kaalay gobolkan hooy kaashiga dhigay horbay erna afar sano gobolka jiifay sariir ii fahay hiso ka la warto xasan aanin suubin madii geeka dadkan qiimadu lahay ii daray li ii weeray alxamdulillaah sida la ii qiimadeen noorti noortiga yaki weeraso li ari eeda ma hadsanta tabarana nasi alxamdulillaah shariidana nasi burana nasi alxamdulillaah bariisana nasi eed ii eed soonkan kasti yaro dhaban qomaatay in ka farax sagna tiin doayni qoyto mi farta ka salaamanta
aan igii xalay dhisay fardus noohil ara fardus jinaad alki waraabi ki kale jar waab tafnaayni nanoolayti ilaahay ka noolayti
si walaahni dibkan deereen mahadakeen ku hayna barisaan deeri burahan deeri tamrahan deerti saliidan deerti mahadakeen ku hayna ilaahay ka barakaay ah antii oo kaleen hatan aan ta ku leeyto fadaan
حسن محمد إساق بربرو وزير دا أوكيلة ديغ دا أفروكا يا شيغي إن لوغا فايدي ييدتكي أبارتو ساميسي أين بوغادين أيان كالين تاي قادة تي وزير دا
سيسيم بارغا هايتان ميلة رايوس دات دوم ساكين ألنك ترغالي داتكي لنك ترغالي ميلة رايوس دباتر هايت ياسيني ميلنا هيدو فايدة وقتكي لنك ترغالي ايوا يا ميلة رايوس حيوية تلنا بغل كيبا بغل ميبا لنا ماسنت موضنا وزير ميلة رايوس مساكين تنكين محل إليها هايان ميلة رايو ميلة كجارة هيلو وشار حبضان ألنك جار وقتكي لنك ترغالي إلهي حديث يكشيغي حلبي مساكين talan kaalmo la eriyay la fijar marka may kala naamoodna wasiir eedan mahsanta may la raayus boqolaalka kale oo lamad ah masinhaan may la raayus deegaanka walan ah oo furgabad gaar ahaan libaanadii oo federaalka way la na eedan mahsantiin dhawaan dhamaantii way san lana sa wasiir nuur oo kale kadeeyda san lana way boogey ka heligi walan baahnaayo waqtigi geek wal dad si fadiyo deegaanka may ku tare abaari ku jira may ku jiraana oonga ku jar may la raaylankii booyda dhiib geek may buu may umad may baan ku hayna abaal lanki raashinsi abaal aan ku haya may buu geekii ligi oo may la raayo salaas galan qobada faday masuul la siifay geekii la roog may kala namoodna wasiir aan oo raashinkii 62 maad ku soo dantayne hebeeyti wakiilkeen ku ah boqolkiiba boqol may la kala namo hasanka mahadlaha goob koornaatiin ku hayna ilaahay ka meelaha ku biidi wal khair qabo baraka leh oo iimaanka ilaahay kiin gali way kala nadeena waalidiinta iyo dadka ka dhalay qaraabada iyo ehelka iyo nato ilaahay in ka naxariisa
oo ka hadalaan magaaga oo diyaarsan ama waxaan walaalay raashid deegaanka degmada Xudur may balanaa maduu horeen maaha oo idin mag lagaanaha wasiirada may la raayso wasiirada mayba mahadba la aragtay jeed yaane sidaa isxilqaanka iyo taxgelinta iyo qiimaynta ummadiyada soo bidi dadkeeda mas'uuliyadda yaba haayti xeer aan la sidaa wasiir Nuura Mustafa Muqtar Guudow markowdi marla maadin barsadahaad meel aan falaas aan laga deesay keen waadiriyan
taliyaha booliska gado iyo maamulka degmada Garbaheer ayaa kulan ka yeeshay kulankaas oo looga hadlayay amniga iyo abaaraha ka jira degmadaasi maxamed abdi ayaa Garbaheer ka soo diray
halkan oo ah xarunta maamulka degmada Garbaheer waxa ka qabsomay kulan isugu jira soo dhaweyn iyo isxaqureysi waxaana ka qayb galay maamulka degmada Garbaheer saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan iyo taliyaha qaybta booliska gobolka gado aadan maxamed siyaad oo muddooyinkii dambe safar shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho maalinna ka hor yimid degmada Garbaheer ee gobolka gado kulanka ayaa diirada lagu saaray xaaladaha amni ee deegaanka iyo xaaladaha abaaraha ee ka jira gobolka gado iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo maamulka degmada Garbaheer taliyaha qaybta booliska gobolka gado gaashaan la sare aadan maxamed siyaad aadan dhafuri ayaa warbixin kooban siiyay saraakiisha iyo xubnaha maamulka degmada safarkiisii shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho intaas kadib kulanka markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Garbaheer Maxamed Jaamac Gaaciye
harnaa aan halkan ku soo dhaweyno taliyaha qaybta booliska gobolka gedo ee safar shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho waxaan kala u mahadcelinayaa saraakiisha amniga ee degmada Garbaheer maamulka degmada ururka haweenka iyo saxaafadda intaba meeshaan aan rabnay inaan warbixin ka bixin yar warbixinta oo ku saabsan soo dhaweynta taliyaha iyo warbixinta deegaan rabnay inaan siin taliyaha waxaan ku leenahay marka hore soo dhawow ku soo dhawow deegaankaadi ku soo dhawow magaaladaadi ku soo dhawow maxaan ku raadaa ciidamadaadi ku soo dhawow bulshadaadi intaba ku soo dhawow intaas ka bacdi waxaa diyaar u ah soo dhaweynta maamulka degmada iyo saraakiisha intaba waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaad imaadid u kurgashid xaaladda amni ee ka jirta degmada Garbaharri ee ciidamada qalabka sida dhammaan gaar ahaan ciidanka booliska aada xukuntid iyo maxaan kuraada bulshada deegaanka intaba inaad maxaan kuraa u kurgashid intaba inaad noo imaado waxaan kalan ku faraxsanahay warbixinta aadna siisay ee aad naga siisay dhanka dowladda ee ku saabsanayd hadday tahay horumar iyo hadday tahay mashaariic iyo hadday tahay amni intaba ee ku saabsanaydna aada baan rabnay aan kaaga mahadcelino waa warbixin waafi ah oo warbixin aan rabnay inaan helno maadaama annaka aan nahay bulshadii dadki u adeegaya aan nahay aad ula kulanteen madaxweynihii iyo wasiiradii iyo xildhibaanada intaba warbixinta aad naga siiseen aad iyo aad baan ugu qanacnay oo waxaan ku raaday waad ku mahadsan tahay intaas ka bacdi magaaladan waata annagana warbixin kaa siinay warbixintaas oo xaaladda abaareed ee ka jirta ama xaaladda nololeed ee magaalada ka jirto runtii magaaladan maalin horena warbixin baan ka bixinay waxaa jira abaar si guud u saameysay gobolka ilaahay baa naga bixin karo ilaahay subxaana watacaala aan ka baryaynaa inuu abaartaas naga bixiyo waxaad ogtihiin magaaladan baar dheere iyo buur dhow intaba buundooyinka waxay go-ayeen muddo dhowr sano ah waxaa go-ay isku socodkii maxaan ku irahday maana helin dowlad maxaan ku irahday dayac tirta ama dhisto qurba joogtii u istaagtayna haddee xaaladaha jira darteed bay maxaan ku irahday ay wax uga hagaag waayeen iyadoo marka waddanku saas yahay ba haddana waxaa ku soo kartay abaartan marka abaarta ilaahay baa naga bixin karo wixii warbixin oon abaarta iyo maxaan ku irahday deegaanka ka jirayna waa ku siinay waxaan rajeeya inaad ku caana qaybsan doontid annagu haddaan nahay heer degmo maxaan ku irahday maamulada degmooyinka iyo barasaabka gobolka iyo saraakiisha gobolka intaba waxaan leenahay wada shaqayn fiican ma jiraan wax khilaaf ah oo maxaan ku irahday naga jiro waxaa u malaynayaa dadka si unbay wax u fiirfiiriyaan si ayadaana waxba kama jiraan waan midaysannahay waxaanu ku midaysannahay danta bulshada iyo deegaanka in loo wada adeego wixii amnihana amnigooda ay ka shaqeeyaan wixii maamulaha maamulada ka shaqeeyaan insha allahu tacaala marka waxaan rajeynaynaa annako isku duuban in maxaan ku irahday meeshaan ay ka dhici doonto barwaaqo badan hadduu ilaahay yiraahdo oo ma garanaysaa deegaankan iyo dalkan dan u ah waana mahadsantiin insha allah
qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta bajaajka oo u xirnaa dowladda ayaa la sii daayay daahir abashir xasan ayaa muqdisho ka soo diray
maxkamadda gobolka banaadir ayaa xabsiga ka siideysay sacdiye macalli cali oo ku magac dheereeyay sacdiye bajaaj iyo sidoo kale qaar ka mid ah bajaajleydii dhowaan xabsiga loo taxaabay kadib markay ka banaanbaxeen qiimaha shidaalka oo cirkaas ku shareeray iyagoona dowladda federaalka soomaaliya fariin u diray islamarkaana oga cawday inaysan awoodi karin qiimaha iminka shidaalka la iibiyo maxkamadda gobolka banaadir oo saaka la horgeeyay sacdiye iyo sidoo kale xubnaha kale ayaa maxkamaddu ku weysay dhammaan dambiyadii iyo sidoo kale eedeymaha ay u soo jeedisay xeer ilaalinta iyo sidoo kale booliiska waxaana maxkamaddu ay amartay in xorriyadooda la siiyo iyagoona ugu dambeyntii la sii daayay si kastaba haatee waxaa weli taagan cabashada kasoo yeeraysa moota bajaajleyda kuwaas oo ay kaga cabanayaan qiimaha cirkaas ku shareeray ee shidaalka iyagoona sheegaya inaysa awoodin qiimaha iminka shidaalka la iibiyo dowladda federaalka soomaaliya lamaha amniga ayaana diraya fariimo kala duwan oo ku aadan in la isxakameeyo islamarkaana aan cidda laga yeeli doonin in la qalqil geliyo amniga islamarkaana dadka laga xiray wadooyinka
warkii habeen waa dhegeystayaal kala socotay radio jawarna waa naga inta